SBS Radio. Iyadoo ku guda jirta booqashadeedii ugu horreysay ee ay ku tagtay qaramada midoobay intay la wareegtay xilka wasiirada arrimaha dibadda, Marisa Payne ayaa wada hadal heer sare kula yeelatay saraakiil Mareykanka magaalada caasimadda ee Washington. Waxaana wada hadalkaas diiradda lagu saaray xiriirka laba geesoodka ee ka dhexeeya labada dal, waa Australia iyo Mareykanka, iyo waliba arrimaha Indo-Pacifica.
I've had meetings yesterday with Secretary of State Mike Pompeo and with National Security Advisor Ambassador John Bolton, both very focused on the strength of the Australia-US relationship.
Waxaan shalay la kulmay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo iyo la taliyaha arrimaha amniga qaran John Bolton. Labaduba waxay aad uga baraarugsan yihiin xoogga xiriirka Mareykanka iyo Australia. Waxay sidoo kale aad isha ugu hayaan shaqada aynu ka wada hayno gobolkan Indo-Pacifica. Kulanka sanatarada Bayn ayaa imanaya maalin kadib markii Mareykanku uu ku eedeeyay China inay hor istaagtay oo ay la loolantay mid ka mid ah maraakiibteeda dagaalka ee ku sugan koonfurta badda China, iyadoo markabkaas uu ku gudu jiray waxa Mareykanku ay ku sheegeen howlgalka xurriyadda gooshida badda. China ayaa dhankeeda hore ugu eedeysay Mareykanka inuu qasayo xasiloonida gobolka isagoo maraakiib u soo diray badda lagu muransan yahay. Badda koonfurta China iyo guud ahaanba gobolka Indo-Pacifica ayaa noqday gobol loolanku ku sii badanayo, iyadoo saameynta China ee aaggaasi ay sii kordhayso. Baddaas ayaa waxaa mara maraakiib ganacsi oo aad u fara badan, waxaa sidoo kale ku jira kayd fara badan oo gaas iyo batrool ah. Senator Bain ayaa sheegtay inay ka warhayso wararka ku saabsan loolanka Australiana ay taageersan tahay dal walba oo gudanaya howlgalka xurriyadda badmaaxnimada oo waafaqsan shuruucda caalamiga ah.
Actions which don't exhibit safety and professionalism are not conducive to stability and not conducive to security. So I would be concerned if that was the case. I've seen those
falalka aysan ka muuqan ammaan iyo howl aqoon ma aha kuwo dhalinaya xasilooni iyo amni. Marka haddii ay sidaasi jirto waa arrin walaac leh. Waan arkay wararka, waxaana ku dhiiray gelin lahaa dhinacyada inay ka wada shaqeeyaan ammaanka oo qayb laga qaato xasiloonida iyo ammaanka gobolka. Canberrana xogeyaha wasaaradda arrimaha dibadda Frances Adamson ayaa khudbad loogu magacdaray doorka Australia ee ammaanka Indo-Pacifica. Waxay kaga hadashay arrimo kuwaasi la mid ah. Ms. Adamson ayaa sheegtay in Indo-Pacifica uu ku jiro waji isbeddel Australiana looga baahan yahay inay si caqliyeysan uga shaqeyso sidii ay u hubin lahayd inay ka faa'iido awoodda sii kordhaysa ee dalalka dariska ah.
In this next decade, there is much at stake for Australia. Our region is and will become more competitive and contested. Global governance has become
10 sano ee soo socda howlo badan ayaa Australia u yaala. Gobolkeenu wuxuu yahay siina ahaan doona mid lagu tartamo oo lagu loolamo oo la isku hayo. Caalamku sida la isu xukumo way sii adkaanaysaa. Xeerarkii aynu isku halayn jirnay oo noo dhaqanka ahaa oo lagu kala dambeeyay culays ayaa soo fuulay. Ms. Adamson ayaa sheegtay in xiriirka laba geesoodka ee aan Mareykanka la leenahay inuu sii waari doono oo isagoo fiican uu sii jiri doono sanado badan oo soo socda.
Our alliance with the United States is central to Australia's security and we're committed to enriching this crucial relationship. We want the US to be deeply engaged in our
isbahaysiga aanu Mareykanka la leenahay waa mid gundhig u ah ammaanka Australia, waxaana naga go'an inaan sii xoojino xiriirkaas muhiimka ah. Waxaana doonaynaa in Mareykanku si qoto dheer uu gobolka uga qayb qaato. Baaritaan cusub oo ay samaysay hay'ad magac leh oo sumcad fiican leh oo Washington fadhigeedu yahay, lana yiraahdo xarunta cilmi baarista Pew, ayaa lagu ogaaday in kalsoonida lagu qabo hoggaanka Mareykanka ee caalamku uu hoos u dhacay intuu Donald Trump xilkayay. Laakiin dadka su'aalaha la weydiiyey oo dalal badan oo adduunka ku kala sugnaa ayaa dhammaantood sheegay inay doonayaan in Mareykanku uu sii ahaado quwadda koowaad ee caalamka inta ay China noqon lahayd. Gobolkan Indo-Pacifica marka la eego tirakoobkaasna 81% arintaas ayay taageersan yihiin oo Mareykanka ayay rabi lahaayeen inuu quwadda koowaad ee adduunka sii ahaado. Sidoo kale 77% dadka ku nool dalka Philippines ayaa fikrad noocaas qaba iyaguna, halka Australia 72% ay sidoo kale doonayaan in China aysan noqon quwadda koowaad ee caalamku ee Mareykanku uu weli sii ahaado.
Want to hear more stories like this? subscribe to our regular podcasts on iTunes.